usemsebenzini kono vakashelayo njalo mawusemsebenzini athi kono mjontshelayo kono vakashelayo kono mjontshelayo njalo mawusemsebenzini
Chalo mang sim se benzini, kono vala shelayo.